Matiu sura sappo e go'o aya cappanɗe ɗiɗi yaki cappanɗe ɗiɗi e nayi. Yesu haɓani garije ɗe tubayi. Sai o fuɗɗi haɓanki garije ɗe o waɗi kuɗe kaiɗiniɗe nder maaje gam yimɓe garije ɗen tubayi. O wi'i, yimɓe gariri Korasin, on boni. Yimɓe gariri Betasaida, on boni. Da kuɗe kaiɗiniɗe gaɗaɗe nder moɗon. Da kuɗe kaiɗiniɗe gaɗaɗe nder moɗon. Ɗe gaɗanama yimɓe taya e Sidon. Da ɓe ɓornake kolte kollayɗe wannare. Da ɓe ɓornake kolte kollayɗe wannare. Ɓe joɗake nder toka gam holluki ɓe tuubi. Amma emi wi'a on, nyalde jango, Allah ɓurai yurminanki yimɓe taya e Sidon dow moɗon. Onon bo yimɓe gariri Kafarnahum. On kammi ɗum hoccai on yaki dow. Na non, ɗum nattinai on nder ngaika hiite. Da kuɗe kaiɗiniɗe gaɗaɗe nder maɗa, ɗe gaɗama nder gariri Sodom. Da e ndi ɗon ha joni. Amma emi wi'a on, nyalde jango, Allah ɓurai yurminanki yimɓe Sodom dow moɗon. En nani ɗo'o, Annabi Isa e haɓana yimɓe garije ɗe o yiili, o waɗi ka huuki kuɗe kaiɗiniɗe e mo waajina gam yimɓe tuuba tokka laawol Allah. Amma ɓe ngayi gam ɗe garije ɗe o inni, in garije ɗe o huwi kuɗe maako ɗe Allah liloymo o huwa. En nani e mo yiilo garije feere-feere, e mo waajina, e mo ekkitina, e mo bo huwa kuɗe kaiɗiniɗe gam yimɓe koloomo. Amma fuu e non, ɓe ngayi ɓe tuubayi. Sai o holli ɓe misaalu yimɓe gariri taya e Sidon ndi Allah halki. To en daari nder alkawal kiɗgal nder deftere Annabi Isaya sura cappanɗe ɗiɗi e tati aya go'o yaki sappo e jeweetati, e Ezekiel sura cappanɗe ɗiɗi e jeweego'o aya bo go'o yaki cappanɗe ɗiɗi e jeweetati. En gi'ay no Allah halkiri gariri Sidon e taya gam hakke maɓɓe. Gam non yimɓe Isra'ila e andi habaru ɗum. Sai o wiɓe, to ɓe kammo ɓe ɓuri yimɓe taya e Sidon huluki Allah. O wi'i, da e jamanu maɓɓe Annabi Isa e ɗonno, o yahi o huwi kuɗe kaiɗiniɗe ɗe o huwi nder gariri maɓɓe, wato gariri Korasin e gariri Betasaida. Da yimɓe taya e Sidon da ɓe tuubi. O wi'i, yimɓe gariri Korasin on boni, yimɓe gariri Betasaida on boni. Da kuɗe kaiɗiniɗe gaɗaɗe nder moɗon ɗe gaɗanama yimɓe taya e Sidon. Da ɓe ɓornake kolte kollayɗe wannare, ɓe joɗake nder toka gam holluki ɓe tuubi. Ma'ana, da ɓe nanino waaju Annabi Isa, da ɓe tuubi diga hakke maɓɓe. Nden da Allah hisniɓe, ko bo da Allah hitaki ɓe. Amma yimɓe Korasin e yimɓe Betasaida, ɓe ngi'i kuɗe kaiɗiniɗe ɗe Annabi Isa waɗi. Ɓe nani waaju maako, amma ɓe ngayi ɓe tuuba. O wi'i, nyalde jango, Allah ɓurai yurminanki yimɓe taya e Sidon dow moɗon. Ɗum e holla e jairi, ɓe nanɓe waaju Annabi Isa, ɓe yuɓe kuɗe kaiɗiniɗe ɗe Annabi Isa waɗi, amma ɓe ngayi tuubuki. Nyalde jango, ɓe ngala hujja wiki ɓe andano laawol kisdam. Allah bo hiitotoɓe, Allah bo halkaiɓe gam shiya nanɗen maɓɓe, gam hakke maɓɓe, gam ɓe tuubayi ɓe koli laawol Allah. O nyamri yeeso e wiki, onon bo yimɓe gariri Kafarnahum, on kammi ɗum hoccai on yaaki dow. Na non, ɗum nattinai on nder ngaika hiite. Da kuɗe kaiɗiniɗe gaɗaɗe nder maɗa, ɗe gaɗama nder gariri Sodom. Da e ndi ɗon ha joni. amma emi wi'a on, nyalde jango, Allah ɓuray yurminanki yimɓe Sodom dow moɗon. Non ma, o ɗawti haɓanki yimɓe Kafarnahum, ko yimɓe gariri Kafarnahum. To o huwi kuuɗe maako kayɗiniiɗe, o bo waajini habaru belɗum, amma ɓe nganyi ɓe tuuba. Sey o nanditini ɓe e yimɓe gariri Sodom. Bo nonno nanɗen to en ndaari nder alkawal kiiɗngal, en ngi'ay ko Allah waɗani gariri Sodom, nonno o hiitoriiɓe ngam hakke maɓɓe. O rufay hiite diga dow, nyaami gariri ndin halkindi ngam hakke maɓɓe. Amma annabi Isa wi'i ɗo, to ɓe naniino waaju maako, ɓe ngi'iino kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe o waɗi, daa ɓe tuubi, o wi'i ndaa gariri ndin e ɗon haa jooni. Ngam Allah halki gariri Sodom e hiite, ndi wala. O wi'i, ndaa ɓe naniino habaru belɗum ɗum kisndam, ɗum waaju, tuubuki diga hakke. Ndaa ɓe ali hakke maɓɓe ɓe tuubi, daa bo e ɓe ɗon haa jooni. Amma o wi'i, yimɓe gariri Kafarnahum, nyalde jaango Allah ɓuray yurminanki yimɓe Sodom dow yimɓe gariri Kafarnahum. Ɗum e tabbitinana en e njayri, Allah jippinani en moƴƴere maako, Allah holli en yurmeende maako, e mo holla en e njayri laawol kisndam diga hakke e kiita maako garayka nyalde jaango. To en jaɓi, en tuubi diga hakke meɗen, en bo tokki laawol Allah barka hoolaaki annabi Isa, en kisay diga halkere e kiita Allah garayka nyalde jaango. Amma to en ganyi bo ɗe garije ɗum e tabbitinana en wiiki, en kalkay nder kiita Allah. Ngam non an nanayɗo hannde, a walaa hujja nyalde jaango wiiki a nanayno habaru belɗum ɗum kisndam diga hakke barka hoolaaki annabi Isa. Hannde a nana habaru annabi Isa mo Allah liloy ngam hisnikima diga hakke maaɗa. Taa jaɓi, a hisay. Taa wanyi, a halkay. Ngam a walaa hujja. Ngam non bandiraawo am nanayɗo, noppi maaɗa e nana. Baawuɓe haala wi'i, to noppi nani, ɓandu hisay. Ngam non noppi maaɗa nani, jaɓu, ngam kisnaa yonki maaɗa. Tokku laawol Allah, hoola annabi Isa, o joomiraawo e kisnayo maa diga hakke. Se ko walaa a hisay diga monnere Allah, diga halkere nder ngayka hiite nyalde jaango.